Sina ni time, yeah. Days in a fly, yeah. Sezi ya fall, kumak time, yeah. Mimi kitu sina ni time, uh-huh. Like days in a fly, yeah. Sezi ya fall, yeah. Kumak time, mimi
When you rappers unafakuwa una brag juu ya bag, but wanangam vile inakam. Ata ka usemi inasako inendanga tuiki kwa pienga daily daily. Trust sinachoro kwako bado umetense. Plus kila mtu wana version yake events. Usha nionesha na ukinionesha na check you. Metry kusepare tu nati professor na cake. Mini provider na steady. Jamai protector wengine wakienda na ukedi. From kugrow pamoja tu saa kuona na weekendi. Najua mna check in ki make it. Nina masikio malisiko kitu sina ni time. Na days in a fly. Siezi afford kumak time. Mimi kitu sina ni time. Na days in a fly. Siezi afford kumak time. Kitu nika interview. Na do kitu fit you call like even though my nigga do. Used to be sneaky, squeezy to fit cheesy feelings. Went from nifezi tapita tu to mapenzi ya kika tu. Na reason na raw, siyo akili. Risking like we don't need to be doing. Na inatumiza juu, tunacheza chini. I've been through things, you've been through things. So really niki imply on the reason. Mukwa hivi, I know you feel me. All gangsta mpaka to catch my feelings.
Alafu nini?
Alafu, alafu jealousy.
Kifanya nini?
Ikisha ingia kwa picha, yeah. Wage meingia kabisa. Na kitu sina ni time. Na days in a fly. Siezi afford kumak time. Mimi kitu sina ni time. Na days in a fly. Siezi afford kumak time. I feel like my hours go faster than they used to go. Time with me. Days in a fly, Sezi afford kumak time. Mimi kitu sina ni time. Days in a fly, Sezi afford kumak time. Kitu sina ni time. Na days in a fly, Sezi afford kumak time. Mimi kitu sina ni time. Na days in a fly, Sezi afford kumak time. Mimi.